Hey, baby, how you doing? I've been thinking about you last night, and you got me all up in my feels. I don't know, when are you gonna come over?
Hizo nywele zako nizivute kabisa, manduru kama pepo zinachujwa kanisa, uko na big don pizza kwenye darasa. Vile tulifanya minaomba replay, paka kwenye maji nimeanza foreplay. Leo usiende, mimi nataka ustay, tutafanya leo mazingu zote. Ona na 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 na, kifo cha mende missionary. Ona na 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 na, moja mili tatu hadi sitini na tisa. Ona na 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 na, kifo cha mende missionary. Ona na 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 na, moja mili tatu hadi sitini na tisa. Simu tumezima, milango tumefunga, wanipa okay, fungua bra, nasikia ra. Kashifu kamili kakisha hadi nimechizika. Big body na big bumper, uko na small paka na ka big pum pum. Tunafanya kama leo tuko honeymoon, takuweka club na yuko juu kwa moon. Tunatokwa na majasho hapa tukwa room. Ona na 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 na, kifo cha mende missionary. Ona na 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 na, moja mili tatu hadi sikini na tisa. Ona na 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 na, kifo cha mende missionary. Ona na 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 na, moja mili tatu hadi sitini na tisa. Crazy girl, badala ya kupanguza na lamba, nashikilia ngazi ya napanda. Kapo mingine muruka na pinda, sikawati milele milele na kapenda.
Salimia mkulima Joshua, mkulima Musa, na wakulima wote wa kimilele.
Ona na 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 na, kifo cha mende missionary. Ona na 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 na, moja mili tatu hadi sitini na tisa.